Amazima mukama mulungi, talemererwa mbeera wano ku nsi, era tumusabe na luno olunaku alulungamye. Tusaba tukole by'omuyagala, tuleme kutuma na byansi mukama, olwaleero lwazaalidde omwana eyanunula amawanga go. Tuyimbe mu maloboozi agekkowa, mu bivuga ebikutenda mukama, era tukusaba n'omwaka omuggya ogw'emirembe. Christ the healer, the savior, the faithful son of God, died to save my life.
Glad to see you.